Get to the beloved, baby. Shit value. I'm a power on top. This said it was sound, baby.
Now, Naka, Mama, Johnson, Johnson, too. Yeah, Nani Suzua. Kutok wacha, Mana, she was positive. Nasua, Sua. Mapenzi yenyewe kisanga, acheni achie wenyewe wajanja. Riziki haivutwi kwa kamba, na wekiboko yangu ndo mamba. Mana ya fukuta mwilini kiungulia, ya fukuta kili za fifia. Naomba taliki
wanalijua nyota ya jani na vyokusu dumaibu. Wanalitambua nimejaa wivu na tamani kufunga kengele kama mbuzi wa mchungaji. Ila mashara menitoa ofu na mashaka sina wasi. Tandika mswaraju walikizama, weka sambusa kalimati na vyapati tule. Mana ya fukuta mwilini kiungulia,
ya fukuta kili zafifia. Naomba talingizo mi wala imama ma. Jitabishe
yeah. Dele mwezako wakununa, alafu we ucheke baby.
Labda mapenzi ni taruma, nisijui nikajifundishe. Palikocha nikaminkisha mwezako nafumu unidharidhishe. Japo itanisumbua ila nami
itakuwa sawa,
itakuwa kama sawa. Basi kesho utanithani ukanibua. Sasa nyoni
itakuwa sawa, baby, itakuwa sawa.
Machozi mnaitaka maji, mie naita machozi, baby. Life goes on, baby.
It's all about love, baby. This is what I'm working classic. I see you, Mr. Dolce Soundy. Moco genius. Sit for a new straight to king, show them. Booza stained up, classic.